ni kyo wana tutazawa Wana mashaka tena nawe Utamu wa mapenzi niliopata Ulinifanya mpaka mimi nikadata Kumbe sawa na kipofu nepapasa Alinidanganya mwisho nikadata Tuliza moyo ukanijia ukaupoza moyo wangu ukatulia ukaupoza moyo ukatulia yale mateso sasa disina disia tuliza moyo ukanijia ukaupoza moyo wangu ukatulia ukaupoza moyo ukatulia yale mateso sasa disina disia mapenzi yangu mimi nawe mtanikio wana tutazama tunaendana wana mashaka tena nawe kwanzia dadi na wangu mama tunaendana Tunaendana, 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 tunaendana Mapenzi yangu mimi nawe, mtanikio wana tutazama Tunaendana, wana mashaka tena nawe Kwanzia dadi na wangu mama Tunaendana, 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 tunaendana Ule uchungu wa mapenzi Ivi sasa umekwisha Lijispongo nye kitenzi Sasa kamba mekatika Muda mwingi niliumia Na kuteseka sana Lijispo kwenye uzio Tena wenye wigo mpana Ivi sasa niko happy Na enjoy na love Ule chongo wako wapi Nyonge nimekuwa shupa Tuliza moyo ukanijia Ukaupoza moyo wangu ukatulia Ukaupoza moyo ukatulia Yale mateso sasa disina disia Tuliza moyo ukanijia Ukaupoza moyo wangu ukatulia Ukaupoza moyo ukatulia Yale mateso sasa disina disia Mapenzi yangu mimi nawe Mtanikio wana tutazama Tunaendana Wana mashaka tena nawe Kwanzia Dadi na wangu mama Tunaendana 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 Mapenzi yangu mimi nawe Mtanikio wana tutazama Tunaendana Wana mashaka tena nawe Kwanzia dadi na wangu mama Tunaendana 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 Tunaendana
Mbako town Mbako town Mbako town Mbako town Mbako town
Babaco Town.